Yeah. CoPlayJams.com.
Sininga kwani se kupapatila chabiwai awete no more. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manafu beto kuwa singo. Singo beto kuwa singo. Oh singo. Yo boy. Singing up one is a chicken is a good one every day. Nalemana, let up for a single. Let up for a single. Oh, single. Let up for a single. Single. Let up for a single. Oh, single. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manapo beto kuwa singo. Singo beto kuwa singo. Oh singo. Sininga kwani se chikondi chovuta na every day. Nale manavo beto kuwa singo. Singo beto kuwa singo. Oh singo beto kuwa singo. Singo beto kuwa singo. Oh singo.
CoPlayJams.com.